lalela angithi nangu shakazu ay yebo mkhulu ay abasuke mangizu oh angiyindoda enkulu lalela angithi nangu shakazu 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 yebo mkhulu ay abasuke mangizu Oba, ngiyindoda enkulu. Oh, hey bafethu silwile lempi. Ay, manje sesifuke emasentini. Manje abazali bajabulile. Ay, sibuye ekhaya no something. Ay, hey bafethu silwile lempi. Manje sesifuke emasentini. Manje abazali bajabulile. Buye kaya na santi, e bafethu silwile lempi, manje sesibuke emasenti, manje abazali bajabuli. Buye kaya na santi, e bafethu, yo, funa ukubuyela njani, 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 yo, funa ukubuyela bafethu silwile lempi. Manje sesibuke emasenti, manje abazali bajabuli. Buye ekhaya na santi, no, funa ukubuyela njani, no, funa ukubuyela njani, no, funa ukubuyela njani, no. Ingakho sasebenza, sebenza, sebenza, sabu ukubuyela njani, sabu ukubuyela njani. Ingakho sasahlela, sahlela, sahlela, sabu ukubuyela njani. Lalela, angithi nangu shakazu. Ay, yebo mkhulu. Lalela, angithi nangu shakazu. Ay, yebo mkhulu. Lalela, angithi nangu shakazu. Ay, yebo mkhulu. Lalela, angithi nangu shakazu. Lalela, angithi nangu shakazu. Ay, yebo mkhulu. Ay, abasuke mangizu. Oh, angiyindoda enkulu. Lalela, angithi nangu shakazu. Shakazu, shakazu. Yebo mkhulu. Ay, abasuke mangizu. Oba, ngiyindoda enkulu. Oh, hey bafethu silwile lempi. Ay, manje sesibuke emasentini. Manje abazali bajabulile. Ay, sibuye ekhaya no something. Ay, hey bafethu silwile lempi. Manje sesibuke emasentini. Manje abazali bajabulile. Buye kaya na santi, e bafethu silwile lempi. Manje sesibuke emasenti, manje abazali bajabuli. Buye kaya na santi, e bafethu, no, funa ukubuyela njani, 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 no, funa ukubuyela bafethu silwile lempi. Manje sesibuke emasenti, manje abazali bajabuli. Buye ekhaya na santi, no, funa ukubuyela njani, no, funa ukubuyela njani, no, funa ukubuyela njani, no. Ingakho sasebenza, sebenza, sebenza, sabu ukubuyela njani, sabu ukubuyela njani. Ingakho sasahlela, sahlela, sahlela, sabu ukubuyela njani. I'm
Lalela, engithi nangu shakazu. Ay, yebo. Lalela, engithi nangu shakazu. Ay, yebo. Lalela.